na wantiri yande jooni wi terminitaaji capantati studio kalangu habaruji fulfulde sembe habaruji men hande haltana hala himbe sappo e jeneen won ko wara e lewru tego gay goru le region mo tilaberi himbe non war don enda waribe warrube malfaaji be faama ka en paama hala kan wontir lay wona sede goto ko hal dum non ne har fila ko dart denago e leedi men Niger kany e tiagal cuba ko wala leedi Niger dum wadi ko faande fedde ne cap 2021 kam wono tokkunobe hono mama Ousmane be kali hala mabbe kenyande en nan ko be bi fawar jondi har fila ko dart yo tan men pinno hande madan goje maymuna gazibo andinan en noy wonno fawar jo sere jojjine do fi himbe madube hono fawar jondi wurtagol tawraabe hono jogalaji bondi Soumana Amadou janganta habru je fulfulde ko ri jan hirti e modon ase sappo je lewru avril har yande joy la sarne wonno ko himbe wari wardi e kaborde bonde ngadi hono faarjo hippitare e wuro tengo gaygoru ta kanale commune mo desa region mo tilaberi wi amadu kono don enda be bari ko watto hono himbe sappo e jenayon dum du kam wonno ko faarjo ne do chalalol studio kalango mi noddi nden ne kaydu kono hono faarjo du kono neddo gottawado hono andina en do endan noy wonno dum wardi Nafisa Adam Sirfo kam wonno ko landimo
ko bimbe bombe be ngari do laabi tati be ndari lawol bosoro lawol anzuru lawol desa laabi dimbe mabbi be ngardi e moteje dudde fander yamde joy lasar ko be nati der wurdo mobe potti fu be pellal ni non gere kay kebi doggude nimbe sappo e jeenay woni ko maayi gere suuma yere wondi ko wara der wuro geygorugo nimbe dido go mbowi warede don illuke nga minister kawjido filla sogeji e denagu yehi ton kambe minister kawjido der redu leedi gouverneur e pre fengey be mbi be koja nan dun laabi filla kilo fukki ko kay waddataake jonkay ko min elatani Allah heju hakkunde am
to en nan chatta du konna ni hono faane sogeji laamu leedi din don no fotti e fawarjo murtere hono wambe le fetete ne FACT laati be ngombe dari gam batte mbatta wada e laamu leedi chaddi enda balde ni enda le sobbire leedi enda be ngada bolo wala hakkunde mabbe yerno siddi ko abbalati do kalawo habaruji no en andu sando filla denagu le no kujede o wi walde fuddunde chaddi de no waawi wadude bononda goddo beydo far lak chad kany e faane du konna do keer tati ko laati himbe chaddi gonno balla gam batte jan jodo don enda siddi ko abba nani ko haalni tarnal fuda ahmed e do chalalol
ce qui va se passer et ce qui est en train
ko wadaita yaade yes e ko wonno wada hano orge sogeji jaraade der bargol wendu chad gam wartirde jam e potal durwidide bibbe boko haram no noddi titte e durwidide e pelle murtube be chadme orge sogeji den no accana nokko bibbe boko haram dum du no huljini gam rafi ke jorande nago no beedorto yeso der bargol wendu chad no gam hande ko lamungu artirta e faddade beedora yeso pelle murtube chadbe enatude der galure jamena wodi seni orgal sogeji nirdangal chaka keri lede tatingal dilloy dum hokkam bibbe bombe ben sembe kade
dental mitengel cap 2021 kanye acc e fande frc e himbe mom en jokki e mabbe dum fu guba partije himbe no enda latibe du hono kambe du kon nan kenyan alangal enda no sappo jet lewru avril 2021 noga e go be ngadi hala mabbe hala ka murtin kaade be kala na do fil ko darti denagu leedi kanye faarjo tiagal ko cubaaki wadi jahangal diba ngal enda noga e go lewru fevrier ko jabbi dum wadi ko faawar joni mbete do ka dawre kane habibu goto e mabbe o halni tarnal fuda ahmed do chalalol dimo wonno ko be kaldo maccu
la coalition soutenant
gubal partiji jokkiri Mohamed Ousmane mo bibbe leedi cubi ardo leedi Niger gubal gal wadi andinore mum har ko dartani filla dena ko himbe adam en misali gulutendejo lokkol ko wadi do ende balde deya der hubere nyame de enda guludu gu dermu cukabe jangobe laso mayi der andinore gubal gal du fa hande no wodi filla limore cuba kiji tewtewru ardengal leedi lawol didabol ko wada do ende leedi Niger limore dedu min jabayno de wadira dundu sabi ko min desi derol yamude limore de enden yewtine kaden gam Mohamed Ousmane kan suba ardo leedi Niger der andinore amin deduni fa handen min gadi filla nangabe udda ko hana do gonga misali Hamma Amadou general Tchenga president Lokoko min yamidu e jofe
nan filla ko dar sumayar du konna ni hono bayraje subaka no wodi nafakaaji sanne yorno Allah sallallahu alaihi wasallam kay hormo haliri e ko wa hebede hen na hani nyaama yara hejjernde enda Oustaz Halidou Yaya goto e Modibabe leedi men Niger nan ko halni bandi me Hawa Ousmane
so ko
bayraje no bodani cumotodo sanne gam lilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'ino cumotobe bayru gam bayrari ko barkina non denne de ni filla ko barkina no wade filla du ko rikina wada hunne du ko teddungal tawa dermo ko dumoto du he neddo hanono lilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam haliri bayrari no wada neddo heba barke du'a uji di Allah e malaikaabe mum gadata hanono ubun Umar radiyallahu anhu haliri dum Allah no yurmu barkina bayrotobe malaikaabe du no du'anu bayrotodo fu to Allah
nan ar fil sumayare hono ciumotodo gondo e nyaw jabet kandu kono no yidi nyamde en jaram fu ko tawa ko celludo yidi wakkati yargonde enda kano woni hono himbe jo en jabet benda hadama be ngatta sukkar ele nemaji mabbe di enda san yorno docteur Hara Koy Mohamed latido goto e andube do filako darto nyamde bibbe adama be halni Rahilatu Suman
les aliments sucrés ne sont
nyamduji gori di sukkar dum haday jo nyaw sukkar nabi en jabet nyamude hano wakkati kumtari den dum holliti to jo nyaw gu ende nyama nyamduji godu di sukkar seni de tawi nyawdo o enden sukkar bandum buitake sanne den tan nyamata ko wodi sukkar amma nyawdo o enden no wawi humtori kosam diyam ledde de gala sukkar den gada mum o yar diyam na o artiradam o nyama du hako iri windi ndu en salati e ko nandi titta den gada mun dodu o nyaamu tamroje makko na bibbe ledde de hidi nyaamudi non du wakkati bayraje jo nyaaw sukkar haako hani fuddirde den nyaama nyiri mum den sakito nyaama bibbe ledde e hidi nyaamudi fu
nanni far jo nal fila ko darto hono pesogal ko hisirde me nyaaw coronavirus do leydi Niger do himbe hemre ko winda loktorobe hanbe fese do en le gallu nyamay ko watta hemre enoge en jettu won ko fesande ne buri ko midja dum enda yorno ministre kawjir cellal biete docteur Iliasu Idimay Nasara o haldirdo o widu fabar jo alarbarnde wittinde hono faande safare goddi gaddam do fil tofugal enda secret nen ko halani bandeming Mohamed Mamma
a la date d'aujourd'hui nous n'avons observé
fawarde nyaloma handen o min kebay fu mo wadana battal ko hisina himbe nyaw coronavirus e rabum mo hebi sadornan gon fu har ko darta cellal mum misali de en dari do elden der region nyamay dimma loktorobe e gollobe der loktoroje dimma mo min milino min gadana battal gal enda dimma loktorobe be endam fu gadanama battal gal fadu dum dekake do dimma on endan hano do hemre makko fu laso e jetato kan deki loktorobe windabe be du fu tu fama sayni mo windaka miden gatta du dana himbe gara tufe battal ko hisina be nyaw coronavirus e rabum gan battal gal endan tan wawi latanaade be wawade ko hisina be nyaw gu endan batte ko hisina himbe nyaw gu endan ujunaaji keme tati e woygu e joy ka en gadda gatta de jungo ardido gomnati leydi
Niger
nani hono farjento labi kawrto hadde julir mawnde do en gallu nyame inditirama mun kayla sakoyra yorno fa hande du konna ni chek shaybu ali kany du konna inde mu wattam eto labi pal dirto to wete abidjan do gallu nyame dun du konna ni hunno ko lati mojjereji mawno yaade himbe be enda gam batte be gollani leydi ni en yorno biyetedo Musa Maylaya lati do hono gollano gondo do powtiri hande de enda le quartier abidjan halniri dum hono farjento konna Muktar Hamadu
Munkaila sako rawo no lumo jomado no inde makko gogare wita kana Munkaila Yakuba kanko fuddi wadude Selma Zabarkan chagal mun do narral e koreje Musa Goro be ngadi Selma soni ni be kingi company Selma ji binditirado sonexi Allah e ngarki la musogeji zaman kunchanoni o wowi latade mawdo Samaria ji der leydi ni dem wala fu potudo mo jawdi der quartier Abidjan lelumo dum wadi ko nokku to labi patata o inditira inde makko mi gollata na den to bankial bederen do de mo witto fu mo wara to biro be ballino gomnanti Niger sane be ngadi lokotoroje be codi loreje ambulance uji wodi dudal lekkoloji nyibaadi der nyameji fu no kambe nyibidum yaade e Samaria ci
a travers la Samaria
tenam belle ya region motilabir non wodi kandu lekkolto sukabe jangoto ga ekito golle e wawde golle l'école on tawda sa dormaji sanne no waddu konna sukabe temedere ko tawa ko wonto endan no janga nene ne kadu konan dum waddi ko fawar joni mbete do mamma bako kanyon won docteur l'école enda o mo filono en do enda ni dum o cialal ko be tawda hen enda bandimi hasan mumuni waddi halakaado
école zankay igo
sukabe no gara to l'école on ya gam hitande hikande min godana sukabe hemre e la soji dido e go'o la soji dido e nayo ben funu sukabe rewbe non fannuji di ben janginte en mun joyi min goti mojjina lore sudir jande tewta arzuku der galleji filla demal kambe gollal hite lantarki min godana janginobe sappo worbe joyo rewbe joyo sadormo min tawda don ni rafi gineji gollitirde ko bursuli demo nokko amin to min janginta do latido faadani min minen sukabe ekkintitebe gollal jungo ben soni biama jangino du der cuudi non amma ada jangina suka le batamare furafuta no wodi kulle bittotode ko hojata hakkilo sukabe ben
agazan kay lakali sambo
yewtal men pinno hande ni altinere fu en kaltano hala sariyaji hande sariya do fi neddo na himbe latibe jehi e le fande yaadu metena jonde mette no tawda e kaborde malfaje ko nandi e mudde ko wawi wadde masiba dun don du konna hollama ke sariya nangan jom en no woddu konna chabbidi fiete yorno fa hande madan goje maymuna gezibo andiniri balki sahamidu bandimi
sawru duye neddo na himbe yehube yaadu metta berne nangidaabe no jogi kaborde pirte
do fe pour une pano burtaki na hawrin deji de neddo goto na jama are watta tawe jomun no jogi malfi na kulle gon ko wawta waddi rafi denaku de ni fa mama don neddo no wawi nyaami kasu hitane yaade duubi tati jukke cede gadoje ujune sappo yaade ujunaji chapande jeego de ni neddo no yaha to burtaki na hawrin deji handa neddo jogo kabirde na kullu ko wawta waddani himbe torra don kay kasu duubi tati neddo nangeti joba ujinaji chapande jeego seri a darne do gacce de neddo wadi
o profit de l'etat
sawru duye yehi dobe anni e wadude bononde der yaadu metta berne na uppude wobbe gada bononda der yaadu metta berne kan en du pirte
lorsque des violences bois de
kulle gomnati nadi bibbe leydi bonni wakati burtaki to dondo labi seria no wawi jukki himbe siryube burtakin do juude mabbe no tawa der bonon daji gadaadi ibe bawi nyaami kasu hitane yaade duubi nay be jukke do ciede gadoje ugine sappo yaade ujinaji chapande jeego kerol bonon daji gadaadi fu no do siryube burtakin deni burtakino ko lawol hokkaka ko wadira e sembe to jonkay lawol seria no dillan dow mabbe nane gollididde wobbe gan wadude golleji hirnyere donkay gattube ben don gacce mabbe no buri gadube gacce ben gan no sowan dun labi didi na onon gidi kiryo don burtaki tefon gollidon e sukabe e kol na bandiji gondi dow labi no yilo gam be gada bonon daji yade are gomnati na are bibbe leydi gattube be no nyaaman kasu duubi nay jukke cede ujinaji chapande jeego ko buri bonde kan woni de ni cukalo ko jonayno gattudon wada bonon daji neddo gattudo be wada bonon da on no wawi nangede kas duubi jeetati jukke cede gadoje ujine herme e no gay
edo do ko habaru me fulfultili hande assalamu alaikum balanta jamwali
jannyalli maunan debbo hande ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jaama der biro am
a imi anni ay dama minno woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay baami halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol didabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lotto juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi ado sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol didabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema ta wattu ye bare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun heɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.